I driven music in another love story.
Come back.
It's Ivan. It's crazy on the beat. So chigeza gwen no genda. Banko rindanga neswanta. Na yenzende mogo mungu. Zikiri zanku tuhari wange baby. Maria walala bakulimba. Baku sima sima bakuswaza. Baba onga wakuswama. Mbalinda mwenkwe baja kutwala. Sidiwo, wendiwo mubati sija kugenda. Sija kufawo newe bariti biombi. Ndiwo mubati sija kugenda. Agenda, baby, yongera mwenoga. Genoga, biwa manga mjaja mama kuchai. Kukwata kwa wakana ngumalu ya kangetana. Girl, I don't know if you want, never told you. Ntizi na wewe ya mentu. Kasukali yako mchari. You can penga every morning. Nyusome bitabu, mpate bitabu, mbikole bitabu. Nkunye go, mwenye go, fate misomo, tukole chivalo. Nkunye go, mwenye go, fate misomo, tukole chivalo. Mbikule bitabu, mpate bitabu. Yongera mwenoga, genoga. Biwa manga mjaja, mama kuchai. Yongera mwenoga, enoga. Biwa manga mjaja, mama kuchai. Come back, come back. Mokwano koma weka. Come back, come back. Mwotari vimba weno. Come back, come back. Mokwano koma weka. Come back, come back. Kanda, yeah, yeah, yeah. Tochigeza gweno genda. Banko rinda nganeswanta. Na yenzende mwomu. Zikiri zanku tuhari wange baby. Maria walala bakulimba. Baku sima sima huba kuswaza. Baba onga wakusoma. Mbalinda mwenku baja kuyongera mwenoga. Genoga. Biwa manga mjaja. Mama kuchai. Yongera mwenoga. Enoga. Biwa manga mjaja. Mama kuchai.